Isaiah 54 verse 1. Jabula wena nyumba wena ongazalanga, uqhumuke ngokuhlabelela, umemeze wena ongabanga namhelo ngokuba abantwana boyisikhwebu baningi kunabantwana bonendoda, usho uJehova.
Verse 2. Yenza ibe banzi indawo yetende lakho, mabazelule izindwangu zamakhaya akho, ungazibambezeli, welule izintambo zakho, uziqinise izikhonkwane zakho. Verse 3. Ngokuba uyakusabalala ngakwesokunene nangakwesokhohlo, nengalo yakho yakuqeda bezizwe yakhe imizi echithekileyo. Verse 4. Ungesabi ngokuba uyukujabha, ungabi namahloni ngokuba uyukujabhiswa, ngokuba uyakukhohlwa ihlazo lobusha bakho, ungabe usawakhumbula amahloni obufelokazi bakho. Verse 5. Ngoba umenzi wakho ngumyeni wakho, uJehova Sebaothi igama lakhe, ongcwele ka-Israyeli, ongumhlengi wakho, uyakubizwa ukuthi uNkulunkulu umhlaba wonke. Verse 6. Ngoba uJehova ukubizile njengomfazi oshiyiweyo nodabukileyo emoyeni, umfazi obusha ukhona omalayo na, usho uNkulunkulu wakho. Verse 7. Umzuzwane omncane ngakushiya, kepha ngobumnene obukhulu ngiyakukubutha.
Verse 8. Ngentukuthele echichimayo, ngabusitheza ubuso bami kuwe, isikhashana, kepha ngomuso ongapheliyo, ngiyakuhawukela, usho uJehova, umhlengi wakho. Verse 9. Ngokuba lokhu kunjengezinsuku zikaNowa kimi, ngoba njengalokho ngafunga ukuthi amanzi kaNowa awayikube esadlula emhlabeni, kanjalo sengifungile ukuthi angisayi kukuthukuthelela ngikusole.
Verse 10. Yebo, izintaba zingamuka namagquma ngasuswa, kepha umusa wami ayikumuka kuwe, nesivumelo sami sokuthula siyukususwa, usho Jehova okhawukelayo.
Verse 11. Wena ohluphekayo, ohlukunyeziwe, ungaduduzwanga, bheka, ngiyakufaka amatshe akho abe mahle, ngizibeke izisekelo zakho ngamasafire.
Verse 12. Ngiyakwenza imbhoshongo yakho ngamarubi, namasango akho ngekristalo, na yonke imikhawulo yakho ngamatshe amahle. Verse 13. Bonke abantwana bakho bayakuba ngabafundi bakaJehova, nokuthula kwabantwana bakho kuyakuba kukhulu. Verse 14. Uyakumiswa ngokulunga, uyakuba kude nokucindezelwa, ngokuba uyukwesaba nanovalo ngokuba alukusondela kuwe. Verse 15. Bheka uma bebuthana kungaphandle kwami, noma ngubani obuthanela wena uyakuwa ngenxa yakho. Verse 16. Bheka mina ngidalile umkhandi ofutha umlilo wamalahle, azikhiphele isikhali somsebenzi wakhe, mina ngidale futhi umchithi wokuba abhubhise.
Verse 17. Asikho isikhali esenzelwe wena esiyakuphumelela, nalo lonke olimu olukuvukelayo luyakwahlulelwa, lokhu kuyifa lezinceku zikaJehova.